Louange et action de grâce soit rendue au Seigneur. Heureux celui
qui a cette certitude
dans son cœur.
J'ai récemment
un jeune homme qui était très
critique. Et puis,
je sais que je prendrai
Kugaya
à l'enlève.
Ibyo tuvuga,
et il m'a répondu
narambwiye nti nzi neza yuko nzaba mpari mu izamurwa. Maze arasubiza ati mwene data Branham we yavugaga ati ngo niringiye ko nzaba mu izamurwa. None wowe urinde kugira ngo uvuge uti nziko nzaba mpari.
Et comme il était critique,
ubwo rero
il a bien sûr
atemeraga
nuko
agerageza mu buryo bumwe kubisobanura nabi no kubyumva nabi. Nuko maze kumubwira umwitozo nagize mu kwezi kwa mbere muri 81, ibyo rwose bizangumamo kugera ku munsi wa nyuma wo kubaho kwanjye. Ibyo bizangumamo kugeza ubwo tuzabonera hamwe guhindurwa no kuzamurwa. Rwose hano mbumbuye Bibiliya imbere yanjye n'imbere y'Imana izacira urubanza abazima n'abapfuye, ya yindi tuzahagarara imbere twese. Nshobora kuvuga yuko nabonye neretswe umukumbi wambaye imyenda yera, maze nzamuranwa nabo twese turi bato. Ibyo nabivuga mu burebure uko byari bimeze byose, nk'uko nabivuze kenshi. Umuntu warundi uruhande ntiyari kure nk'aha ikiganza cye. Nashoboraga kureba kure cyane aho umuntu atabasha kureba ari hano mu isi. Bose ari bato, bafite itoto, bose barahinduwe, bose bambaye imyenda yera, ariko bose barafite amabara y'imisatsi yabo ya kavukire. Icyo nicyo wabonaga gitandukanyije n'ibindi kinejeje kuba naribonye muri uwo mukumbi munini. Kandi ndababwiza ukuri, nari ndi mu b'imbere ku murongo w'imbere, kandi si ukubera yuko mbwiriza hano ijambo ry'Imana. Oya, ibyo mbabwira ni ukuri kudahinduka. Imana irakiranuka. Twebwe nk'abantu mu kanya gato turakiranuka, ubundi bigahinduka, tukatumeze urutundi igahinduka. Ariko ku Mana yamaze kwanzura isi itararemwa, kandi aravuga ati umugambi wanjye uzasohora, ibyo ntegeka bizasohora. Nuko rero dushobora kunezerwa, maze tugashinga igitsika cy'ubugingo bwacu. Nshuti nkunda, ibi ubwabyo byatubera amagambo atangiza iyi weekend ngo dushikame, ntitunyurugwe no kumva ijambo ry'Imana, ahubwo twitege yuko Imana irihamiriza rigasohora, tukabasha gutahana umugisha twasezeranijwe, ari nacyo kiba cyaduteranije. Mbere yuko dusenga, ndashaka gusoma Zaburi ijana na mirongo itatu, Zaburi ijana na mirongo itatu uhereye ku murongo wa mbere. Mwami, umva ijwi ryanjye, amatwi yawe atyarire kumva ijwi ryo kwinginga kwanjye. Uwiteka, wagumya kwibuka
Verset 4. Mais auprès de toi est le pardon.
Wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa. Mwami ninde wahagarara adatsinzwe. Murongo wa kane. Ahubwo kubabarirwa kubonerwa ahuri kugira ngo wubahe. Wubahwe.
Je m'attends à sa parole.
Ntegereza uwiteka umutima wanjye urategereza kandi ijambo rye ni ryo niringira. Murongo wa gatandatu umutima wanjye ugirira uwiteka amatsiko urusha uko abarinzi bayagirira igitondo. Niko kurusha uko abarinzi bayagirira igitondo. Karindwi wa bwoko bw'Abisirayeli we ujye wiringira uwiteka kuko imbabazi zibonerwa aho Uwiteka ari, kandi aho ari niho habonerwa gucungurwa kwinshi, kandi niwe uzacungura ubwoko bw'Abisirayeli abukureho ibyo bwakiraniwe byose. Duhaguruke maze dusenge. Duhaguruke maze dusengere hamwe. Data wo mu ijuru, tugushimiye n'umutima wose kubw'amahirwe dufite yo kubasha kuza imbere y'intebe yawe y'ubuntu. Mwami ukiranuka, turagushimiye, tugushimiye kuba warinje aheraho mu ijuru ujyanye amaraso yawe yera, kandi amaraso yawe akaba atuvugira. Mwami wite kuri iri teraniro, iki giterane. Mwami ube iruhande rwacu, utwishurire mu ijambo ryawe no mu mwuka wawe. Dukuremo ibindi bitekerezo byose, kuraho ibitu bangamira, ibiduhagarika byakubera imbogamizi, ibyatuzitira byose bikureho. Ngwino Mwami, wowe uturuka mu ijuru, udusange mu buryo budasanzwe buhebuje. Mwami tugirire ubuntu bwo kwirengagiza biri ku ruhande byose n'imiruho yose n'amaganya yose mu isi, tubashe kwinjira mu bwiza bwawe. Mwami mukundwa, ubwiza bwawe burabagiranire muri buri mutima wose. Ishimwe ryuzure muri mutima wose kubw'icyubahiro n'ubwiza by'izina ryawe. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe, kubw'amaraso yawe, kubw'umwuka wawe. Mwami mukundwa, umfate, udufate twese, uce inzira yawe mu buzima bwacu hagati muri twe. Mwami mukundwa, turagutegereje muri iki gisekuru, uraje vuba mukwe w'ubugingo bwacu. Tugirire ubuntu, urimbishe umugeni wawe, mwihishurire, mubitse amabanga yawe, ubwiru bwawe uyu mugoroba. Tugushimiye ubwiza bwawe budasanzwe, duhe kwizera no kugirira icyizere n'ijambo ryawe. Mwami mukundwa, umugisha bene data bose, bashiki bacu bose baje, kandi n'abatashoboye kuba hano bose ku bw'impamvu izo arizo zose. Mwami mukundwa, ongera uduhe kugendererwa n'imbabazi ziva ku Mana, wagereranya n'ububyutse bwose bwabaye mu gihe cyashize. Mwami kugendererwa k'ubuntu biturutse ku Mana, nk'uko byari bimeze mu itorero ryabanje, igihe cy'abakristo mu gihe cy'intumwa. Banza uduhe kugaruka muri rwa rukundo rwa mbere. Mwami turabigushimiye, uzatugarurira byose, kandi umurimo wawe uzawugaragaza mu bwiza. Wowe mwana w'intama wemeye gutambwa akava maraso ku bwacu ku musaraba, icyubahiro kibi cyawe n'ubwiza bibi byawe, kuko ari wowe wenyine wari ukwiriye kwenda igitabo no kubumbura ibimenyetso. Uri intare y'umuryango wa Yuda. Haleluya. Waranesheje. Ibyo turabigushimiye. Intsinzi yawe ni nayo yacu. Mwamukiranuka turarushaho kugukenera.
Sois avec nous et
bénis natwe,
de la richesse
kandi duhe umugisha mu butunzi bw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen.
Qui m'est donné aujourd'hui
yabona akanya
de voir notre cher frère René
cyangwa se amahirwe yo kubona nkayo nabonye ubu ukabona abatubanjije abo wakwita imfura kuri twe subize na wasi nyuma imyaka 40 yashize yahise wabona ko igihe gikuze rwose nta gushidikanya rwose mu bihe byose habayeho abantu b'Imana bahawe umugisha ibiterane by'umugisha ububyutse Imana yakoze ibintu byinshi mu gihe cyahise ariko nta gushidikanya tuzayeho ku mperuka y'ibihe sekuru cyane mu gihe Bibiliya buri gusoma mu gihe ijambo we ryagombaga gushyirwa ku gitereko cy'amatabaza kugira ngo bitandukanye imyuka yose kuko dukwiriye kubyatura ku mugaragaro uri buri bubyutse hari ibintu bimwe na bimwe byakengera bikinjira bikagumamo bitari biri mu bitekerezo by'Imana by'umwimerere maze muri iki gihe by'ukuri umwami arashaka kwegaye akuremo umusemburo wa nyuma n'irobe rituwe ryose kugira ngo hagumeho gusa
l'euphorie, l'allégresse, ni l'enthousiasme.
Irobe ritunganye.
Nihabeho
iby'umuntu kugiti cya ahubwo ijambo ry'Imana ryo abari ryo rigira umwanya w'imbere kugira ngo izina ry'umwami rihabwe icyubahiro. Ejo hashize ahagana mu gicuku hari bushiki wacu umwe wampamagaye akamaze ati mbese ntibigaragara nkaho tujya dukabya gushyira imbere mwene data Branham. Hari igihe bijya bisa bityo ariko ndatekereza yuko n'umutima wacu wose umwami wacu tumuha umwanya akwiriye ni ukuvuga umwanya w'imbere ni we w'imbere ni nawe wa nyuma w'inyuma ariko twatura ibyijambo ry'Imana rivuga yari afite mu kiganza cye inyenyeri indwi kandi izo nyenyeri indwi zari ba bamarayika barindwi b'amatorero arindwi niko byanditswe mu byahishuwe mu gice cya mbere mu 20 iheruka rero
n'abordions pas toutes ces choses
ibyo tutabivuga byose abivuga ariko dukwiriye kubivuga tubibwira wenda abo bigora kubyumva bakibaza bati mbese itandukaniro ni irihe hano turirimbira mu gitabo kimwe cy'indirimbo dusoma muri bibiri imwe tukaririmba indirimbo zimwe ibintu byose birasa nkaho ari bimwe bakundwa urebeye inyuma ibintu byasa bityo ariko imbere tubasha kumva no kubona itandukaniro tuzi ibyo Imana kandi ibyo biduha guca bugufi munsi y'ikiganza cy'Imana gikomeye tuzi yuko kuva ku itangiriro ry'ububyutse bwo muri iki kinyejana habonetse imirongo itandukanye ariko kandi nanone nk'uko twabivuze
doctrine et tradition pour
byose byagiye bifata imyigishirize itandukanye kugira ngo bongere bubake Babeli kandi bariho bashirira cyase birangirira. Ariko noneho umwami arahamagara ubwoko bwe ati mwebwe bwoko bwanje nimuve muri bo, musohoke muve muri bo, mwitandukanye, nimukore ku gihumanye cyari cyo cyose, kandi muzaba abahungu n'abakobwa banjye, nanjye nzaba iso.
C'est la promesse directe, bien qu'elle se trouve déjà
ni sezerano ridaciye ku ruhande ritaziguye nubwo riboneka mu Bakorinto ndetse no byayishuwe uko biri kose risohorera muri iki gisekuru mu buryo bwihariye. Mu Bakorinto ba kabiri igice cya gatandatu dushobora gusoma uhereye ku murongo wa 17
et séparez-vous.
Nuko muve hagati ya ba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 6:17. Kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. 18 kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Maze n'ijambo ryo mu byahishuwe 18:4, ahari ni umuhamagaro wo gusohoka, wenda nabyo twabisoma. Byahishuwe 18:4, nuko numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo kandi mwe guhabwa no kubyago byawo. Ku murongo wa gatanu kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Nanone ntidushaka kwinjira mu burebure bw'iyi ngingo, haravuga iby'umurugo ukomeye Babuloni, ahantu ubutware butegeka abami bo mu isi buturuka. Hari wenda uwavuga ati ntabwo twe turi muri iryo dini rikomeye ryo mu isi hose, mbese ntitwumvise ko inzira zose ariho zigana? Nubwo byaba binyuze mu bumwe bw'amadini, nicyo gituma hariho umugani uvuga ngo inzira nyinshi zigana i Roma. Kandi ibyo kuri niko biri. Hari ikintu kimwe nshaka kongera kuri uwo mugani. Hari ikintu kimwe cyo kudukurayo utabona. Hari inzira imwe utabonye inzira igukura mo ngaho ugumamo imbere, tukamera nk'abajya mu ibagiro tutazi uko biri. Mbese mu rwandiko rw'Abakolosayi murebe ibitekerezo bitandukanye intumwa yavuze mu burebure hano. Bidukomeze mu kwizera kugira ngo twe kumva ijambo ry'Imana gusa nk'aho twumva amakuru, ahubwo ridukore ku mutima maze rinareme muri twe icyo icyatumye Imana iryohereza. Uhereye ku murongo wa gatatu Abakolosayi igice cya mbere, Pawulo yanditse ati dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo uko tubasaba iteka. Uwo murongo wa gatatu no ku murongo wa kane, kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu mwizeye Kristo Yesu n'urukundo mukunda abera bose. Ishimwe nk'iri rizadudubiza mu mitima yacu ubwo bizagaragara mu mitima yacu ko tudakorera, bizagaragara kuri twe ko tudakorera Imana n'iminwa yacu gusa, ahubwo tuyikorera n'umutima wacu wose. Vuba ngaha hano twabivugiye hano ndatekereza n'izuriki nabwo jambo ry'umuhanuzi Malaki ahanditswe ngo umunsi nzabikoreraho muzabona itandukaniro hagati y'unkorera n'utankorera.
Aujourd'hui on voit pas la différence.
Uyu munsi ntabwo tubona itandukaniro, bombi baririmba indirimbo imwe, bombi bafite umwanya wo kwegurira umwami umwe, ariko undi atari kubiri, ariko bakundwa ikibazo kiri imbere yacu twese ni iki ngiki by'ukuri tubereyeho nde kuriho kubera nde ninde pfundo yo kubaho kwacu hano mu isi no mu buryo bw'umwuka. Impano zacu n'iby'Imana yaduhaye byose ni ibyande cyase tubihande n'urukundo rwaducunguye narwo rukwiriye guhinduka ikintu gikomeye ndetse gifite uburebure muri twe k'umwami wacu. Nanone hano Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa gatanu haranditswe ngo kubw'ibyiringiro by'ibyo mwabikiwe mu ijuru, ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri ku butumwa bwiza ku murongo wa gatandatu bwabagezeho namwe nk'uko bwageze no mu isi yose bukera imbuto bugakura nk'uko no muri mwe bwa
verite
bwe.
Les uns chantent la grâce, prêchent la grâce, lisent la grâce.
Hariho abantu uburyo bubiri, bamwe baririmba ubuntu bavuga ubuntu, ariko abandi bagize umwitozo w'ubwo buntu bw'Imana. Kandi tugeze mu gihe aho ibintu bivugwa muri Bibiliya bigomba guhinduka ibintu bifatika mu buzima bwacu bw'abizera. Uyu munsi tuzengurutse mu matorero yose bagize umwitozo w'ubuntu, bose barizera, bose bakorera Imana, ariko ugasanga nubwo ari uko twese tujya tugana mu byerekezo bitandukanye. Mose niki yabwiye Uwiteka? Aravuze ati niba koko nagira ubuntu imbere yawe menyesha inzira zawe, menyesha imigambi yawe. Bakundwa, umuntu wagiriwe ubuntu imbere y'Imana Imana imwereka inzira zayo, kandi ntabwo aba mu nzira ye bwite, aba mu nzira y'Imana ihuye n'ijambo ryayo. Aho niho bigaragarira by'ukuri niba twaragiriwe ubuntu imbere y'Imana nzima. Aho niho twumva akantu gato kiyongeraho ngo ni ukuri koko
reconnu la grâce de Dieu
mwamenye ubuntu bw'Imana by'ukuri koko.
La grâce de Dieu il faut la
ubuntu bw'Imana ni ngombwa kubumenya, ukongera ukabumenya, ugomba kugira umwitozo, ukanamenya ni kubwiye mpamvu byabaye, ukamenya niyo ntego y'ikibwirizwa ngo ibyo twumva tubashe kubibona mu ngiro mu buryo bufatika. Kwa bisomye hano Kolosayi igice cya mbere umurongo wa gatandatu ngo ubwo namwe mwumvise mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri. Kolosayi igice cya mbere gatandatu mbese ninde wabumenya ni umuntu wabuhawe by'ukuri koko. Ubwo bumenyi niho bushingiye. Rero niba ari uko noneho tumenya inzira y'Imana ifitanye n'abantu bayo muri iki gihe, ibyo bisobanura ko mu buryo bw'umwuka tudahagarara, ahubwo ko twegera imbere tugakurikira umwami Yesu bihuye n'umugambi w'agakiza n'uburyo mu buryo bw'umwuka ibintu biri kugenda by'ukuri. bwacu byatworohera no kureba abandi andi matora yose aho bahagarariye uhereye mu gihe cy'ubugorozi, ariko uwo si wo murimo wacu. Umurimo wacu ni uwo kureba mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana, maze tukibaza ngo mbese ndi hehe, uri hehe, turi hehe, mu buryo bw'umwuka ni he twahagaze, ahari se twanarebye ibituzengurutse. Imana yaduciriye inzira kugira ngo tuyigenderemo, yashyizeho byose mu mugambi wayo w'agakiza kuva ku itangiriro ukagera ku iherezo, kandi ubwoko bwayo bwinjira muri uwo mugambi w'Imana. Nk'uko nabivuze kenshi muri iki gihe cya nyuma, Imana ifite umugambi, ifite ibyo yateguye, ifite umugambi. Nta wambwira ko Imana ireka ibintu bikamera uko byishakiye. Mu by'ukuri ibyo ntibikwiriye Imana. Oya, Imana ifite umugambi uhebuje. Kandi Pawulo yaravuze kiriya gihe ngo kuko ntikenze kubabwira inama z'Imana zose mu byakozwe n'intumwa, natwe niko dushaka gukora muri iki gihe. Ahari iryo niryo ryari itandukaniro hagati y'abavugabutumwa bakomeye bazwi mu isi hose n'ubukozi bwa mwene Data Branham. Bose bafataga muri Bibiliya ingingo zitagira uwo zisitaza mu gihe byabaga bijyanye n'ubumana, umubatizo w'amazi, igaburo, ibyo byose babishyiraga ku ruhande. Bavugaga cyase nk'uko bijya bivugwa, babwirije ubutumwa bwiza ku bindi byose, ibyo barabireka, ntibavuga ku gaburo n'ibindi. Suko hari tubikora hamwe na Data Branham, ahari naho byaba ari Pawulo n'abandi bahanuzi, niko twakabigenje ko tubikorana n'umwami. Ariko twabaza mu buryo buke bugufi, kuki abo bavuga ubutumwa abandi bose ntacyo kizavuga ku jambo ry'ubuhanuzi n'inyishe za Bibiliya mu biterane byabo binini cyane? Kubera iki? Iyo biza kugenda bityo, ibiterane byabo ntibyajyaga kuba binini bityo, benshi bari kubatera umugongo. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana humvikanye ijwi mu butayu. Umuntu w'Imana udafite ubwoba, utari ukeneye amafaranga y'abantu cyangwa icyubahiro cyabo cyangwa ineza yabo, we yanyurwaga gusa no kunezeza Imana no kwemerwa n'Imana kugira ngo abwire abantu ijambo ry'Imana abitegetswe n'Imana. Ibyo turabishimira Imana kandi biratunezeza. Ariko ni nako tuvuga by'ukuri yuko n'abandi bose bafite umwanya wabo. Rwose twifuza gukurikira umugambi w'Imana rusange, kandi dukora uko dushoboye ngo dukurikire umugambi w'Imana kugera ku ipfundo ryawo, tukemera gushyirwa muri wo. Umurongo wa karindwi uravuga Abakolosayi igice cya mbere, umurongo wa karindwi ngo nk'uko mwigishijwe, izo nyigisho mwazigishijwe by'ukuri koko na Epafura, umugaragu mugenzi wacu dukunda, wababereye umukozi ukiranuka wa Kristo wo kubagaburira ibye, kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka kiriya gihe habagaho abakozi b'Imana bigisha ijambo rimwe inyisho zimwe. Twizera yuko umwuka w'Imana n'uyu munsi uvuga imvugo imwe y'Imana, haba hashize imyaka 2600. Abantu barahinduka, ibiriho birahinduka, ibihe birahinduka, ariko hariho umwe usumba ibihe byose, kuko kuva mu iteka ryose ukazageza mu iteka ryose adahinduka. Aguma ari wa wundi, nicyo gituma tumugirira icyizere n'umutima wacu wose tukamwizera. Ku murongo wa 9 Abakolosayi cyo cya mbere aravuga ngo nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko cyase tubasabira yuko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka bihawe n'umwuka. Hari ubwenge bwinshi butandukanye, ibitabo byanditswe bigaragara nk'aho ubwenge buba ahantu hose. Maze Pawulo yandikira Abakorinto uyu murongo mugufi ati ngo kuko ubupfu bw'Imana buruta ubwenge bw'abantu. Abakorinto ba mbere 1:25. Mbese ubwenge bw'abantu ni iki imbere y'Imana? Bangamira gusa Imana n'ubwenge bwacu tuba inzitizi. Bakundwa, hariho ubushake bw'uburyo bubiri. Habaho kimwe ni ubushake bw'Imana, ikindi cyaba ari ubushake bwawe cyangwa ubushake bwanjye. Uko rero iyo twemeye gushyirwa kwinjizwa mu bushake bw'Imana, nibwo buba bushobora gusohora mu buzima bwacu kubw'ubuntu. Hano Abakolosayi ba mbere ku murongo wa 9 haranditse ngo kugira ngo mwuzure kumenya kose n'ubwenge bizanwa n'umwuka. No ku murongo wa 10 Abakolosayi cyo cya mbere mu murongo wa 9 no tujye ku murongo wa 10 mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Hano buri jambo ryose ni ry'igiciro twashoboraga kurihagararaho. Mbese gukura mu muntu ni iki? Ntabwo ari ibyo uvuga ukunze, ahubwo bya bindi byakubereye by'igiciro cyinshi, bitari byo wowe ubwawe wazanye, bitari biguturukaho, ahubwo bya bindi byakozwe mu buzima bwawe kubw'ubuntu bw'Imana, bikozwe n'ubuntu bw'Imana. Ibintu byose ubwacu twizanira ntibishobora kwemerwa imbere y'Imana. Ibyo byose dukwiriye kubishyira munsi y'umusaraba we, tukemera ibyayo bikaremwa muri twe. Bene Data, sinshobora guceceka na rimwe. Hari ubwo ntekereza yuko benshi batagize umwitozo nyakuri w'Imana, ko abizera benshi bahindutse abanyedini bagaragara nk'aho bubaha Imana, wenda babitewe n'uko batinya ikuzimu cyangwa sindi mpamvu ariyo yose. Ariko ntabwo twagiranye umwitozo n'Imana mu buryo bw'umwimerere biturutse imbere h'imbere mu bugingo bwacu, kandi ibyo biba bisobanura yuko mu by'ukuri twumvira ubusa, turirimbira ubusa, kandi ko amaherezo tuzamwara. He kugira umuntu n'umwe utwikoma, ahubwo dukwiriye kubwiriza ijambo ry'Imana ku buryo buri umwe wese agira n'umwitozo we bwite n'Imana. Imana ye nta bundi buryo buriho bitari ibyo mwazabiduhora
nous accuserez.
Mwazabi twangira iteka ryose bidushinja ku munsi urubanza. Oh, mbese niki kindi nakwifuza kurusha ko twese twagirana umwitozo n'Imana mu buryo bukomeye cyane. Twifuza yuko umwuka w'Imana agenda ijuru itorero yasutswe kuri Pentecote kandi akorera ahantu hose ubutumwa bwiza bwamamazwa. Ariko tuzi na none nabivuzeho hano mu nyandiko z'umwimerere ngo yagendagendaga na none bikoreshwa
de la chaleur comme la lumière
ubushyuhe buturuka ku zuba. Rero umwuka w'Imana yatangaga umucyo n'ubushyuhe bitanga ubugingo. Rero ijambo ry'Imana naryo ni umwuka n'ubugingo, kandi umwuka w'Imana ni utanga ubugingo. Iyo umwuka w'Imana azanye ubushyuhe n'umucyo, hagomba gusohoka n'imbuto irakura. Iyo nta mbuto ni iki kindi cyaba? Ibintu byose biruma nk'uko byabaze mbere. Rero ugasanga ubushyuhe bwose n'umucyo wose bidafite icyo bimaze iyo nta mbuto irimo. Bakundwa, niba tubona by'ukuri ko Imana yatanze imbuto y'igiciro y'ijambo ryayo muri iki gihe, yase kubw'iki gihe, kandi ko ubu hariho kubibwa imbuto mu buryo bw'igiciro cyangwa ibibwa ry'igiciro, iri jambo ry'Imana dukwiriye kuribika mu mutima. Bitari ibyo gusa, hanyuma umwuka w'Imana agomba guhindura iryo jambo rikaba rizima abikoresheje ubushyuhe bwe, ubushyuhe bw'umwuka n'umucyo wayo. Noneho iyo mbuto ikamera, ubwo nibwo tuba tugeranye umwitozo nyakuri n'Imana. Rero abantu bagize umwitozo ufatika by'ukuri imbere y'Imana bumva rwose uburyo bababaje, uburyo baciye bugufi, uburyo ntacyo bamara bakoreshwa. Ntabwo babivuga gusa mu magambo, ahubwo nk'uko Paulo abivuga mu Bagalati igice cya mbere ati, uwari imbere mu banyabyaha amaherezo Imana ikamugirira ubuntu. Umuntu waje ku Mana, wasanze ku Mana, ntabwo arega agatuza ke, ahubwo acurika umutwe akareba hasi mu mukungugu yakuwemo, yaturutsemo, hanyuma akaza kura maso afite kwizera, agatumbira watugiriye ubuntu, akanatumenyesha n'ijambo rye muri iki gihe. Mbese twese niki kindi twakwifuza kiruta kubona buri jambo ry'Imana ryose rihamirizwa uko ari ukuri koko, rigahamirizwa hagati muri twe, ndetse rigahamirizwa natwe? Abanyabyaha bagagirirwa ubuntu, bagahabwa imbabazi n'agakiza. Abarwayi bagakira igihe bari kumvisha muri ry'Imana, kubera ko kwizera kwashyizwe mu mitima yabo, bikaba byakozwe n'umwuka mu gihe bumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riri kubwirizwa. Hanyuma ku murongo wa 11 wa Bakolosayi 1 haravuga ngo
revêtu de toute la puissance
mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose mukihanganana ibyishimo, mushima Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo.
Il vous est né aujourd'hui un sauveur.
Igihe malayika yavugaga ngo uyu munsi umukiza yabavukiye ari we Kristo n'umwami, haranzwe ngo maze ubwiza bw'Imana burababonekera. Murebe ubwo yasomaga umuhanuzi Ezekiyeli ati, mbona ubwiza bw'Imana hafi y'umugezi Kebari. Muri Ezekiyeli 1:3 aho hose havugwa wa mucyo wa cya gicu cy'ubwiza. turabizi yari inkingi y'umuriro mu ijoro, ku manywa ikaba inkingi y'igicu. Icyo gicu ndengakamere cy'ubwiza bw'Imana.
Notre Seigneur apparaît dans la chair.
Umwami wacu yagaragaye mu mubiri.
En esprit.
Ubwiza
n'est pas merveilleux?
Nguka garagara mu buryo bw'umwuka. Mbese ibyo nibihebuje? Muri babandi baba mu isi y'umwuka, ni ukuvuga ingabo z'abamarayika zose zitwikiriwe ubwiza bw'Imana. Ubwo bwiza bw'Imana nibwo buturukamo ijwi rivuga riti, uyu munsi umwami yabavukiye. Umwami aboneka mu mubiri abitewe n'abantu yashakaga guha agakiza. Washaka gukiza nk'uko byari iri mu mugambi wayo. Nibyo aboneka mu mubiri, maze n'igicu cy'ubwiza kikaba hejuru we, hejuru ye. Ninde wabasha kubisobanura nk'umuntu? Imana nta muntu igomba guha ubusobanuro. Imana ntitwabasha kwisobanukirwa. Hari ijambo rihebuje muri Nehemiya igice cya cyenda rivuga ngo umwami witeka amanukiye ku musozi Sinayi, maze ijwi rye rivugira rikavugira mu ijuru. Nehemiya 9:13, yamanukiye ku musozi Sinayi maze ijwi rye ryo rikamanuka riva mu ijuru rikavugira mu ijuru. Ninde wabasha gusobanura ibyo byose? Hariho abantu basoma muri Matayo 3 ko umwami wacu yabatijwe, maze ubwiza bw'Imana bukaba bwarabonetse mu ishusho y'inuma, maze ibyo bikabamena umutwe. Bakundwa, Imana iruta cyane iby'ubwenge bwacu bwabasha kumva, kandi dukwiriye kwishimira ko tutabasha kuyumva. Kuko yaba tubasha kuyumva uko ingana, yakaba iri hano nk'ahantu igaragara, kandi icyo gihe ntitwajyaga kuyubaha no kuyitinya. Bakundwa, uko turushaho kwinjira mu burebure bw'ibi ngibi, ni nako ibintu byose umwami yaduhishuriye mu ijambo ryayo n'umwuka wayo, niko birushaho kutubera iby'igiciro cyinshi.
Ce sur quoi les autres se creusent la tête.
Bya bindi abandi bamena umutwe, niby'imitima yacu inezererwa ikitera hejuru. Kandi nta nubwo dukeneye kubisobanura, ahubwo dukeneye gusa kubyizera byose. Mu gihe abandi bari kwihata gusobanura ibintu bimwe na bimwe, abandi bizera byose nta kindi. Mbese ninde wabasha gusobanura Imana no gusobanura ibyikora? Bene uwo ntarabaho kandi ntabwo azigera abaho. Reka noneho ibi tubifate nk'ibintu bifatika by'Imana mu buzima bwacu. Ibi byanditswe hano ku murongo wa 12 mu Bakorosayi igice cya mbere.
Qui nous a rendu capable.
Mushima data wa twese waduhaye kuraganwa na bera umurage wo mu mucyo.
Maintenant que nous nous regardions nous-mêmes.
Noneho ubwo twireba ubwacu tukavuga tuti, mbega uko ndi umuntu ubabaje cyane, mbonye ishyano, ninde uzankiza umubiri w'urupfu? Abaroma 7:24. Pawulo yongeye kuvuga ibyo mu Baroma 7. Ariko hano yaduhaye aho ibirenge by'uwizera bishingwa, kandi dukwiriye rwose rimwe rizima kuvuga imvugo y'Imana, ariyo y'ibintu bifatika by'Imana byarangiye. Ku Mana ibintu byose kuri yo byarangiye, ibona iherezo mbere y'itangiriro rya byose. Usomye ibyanditswe n'ibyanditswe mu gice cya 19 ku murongo wa 6 urugero, haranzwe ngo numva urusaku rw'abantu benshi bacuranga inanga imbere y'Imana, hanyuma hakavuga ngo hahirwa batumiwe mu birori by'ubukwe by'Umwana w'Intama. Mbese ibyo ni iki? Uwo muntu ari ku kirwa cy'Ipatimo hashize imyaka 2000 yeretswe, yabonaga umugeni atunganye, umugeni w'Umwana w'Intama amubona mu bwiza, yumva ijwi indirimbo y'umunezero y'uwo mugeni ku Mana. Ibintu byose byamaze kugenwa, byose birashikamye, ibintu byarangiye bifatika. Ke turemera tugateraganwa hirya no hino, umunsi ubwe tukaturi hejuru, ubundi tukaturi hasi, umunsi tukizera, ejo tukaba dufite ibibazo. Ibyo nibyo bijya bitubaho twese, turacyari muri uyu mubiri. Ariko uyu mugoroba ntabwo tubereye hano kugira ngo twemere gutwarwa no guhinduka kwacu n'ibibazo byacu, ahubwo hano ikitubesheje hano ni ukugira ngo tuvuge tuti, Mwami ngushimiye kuba warambashishije hamwe n'abera bawe bose n'abakunzi bawe bose, wambashishije kwakira umurage w'abera mu mucyo. Mbese ibyo twabyakira mu kwizera ijana ku ijana nk'uko ari ukuri ko
la lumière et la gloire.
Umwami utanga umucyo n'ubwiza yaje muri iyi si yavumwe y'umwijima, akaza akayuzuza kubwe abari bari imbere abari mu mwijima babonye umucyo urasa urabagirana. Rero twizera yuko yaje muri uwo mwijima, kandi umucyo ukaba urasira ahacuze umwijima, ariko umwijima ntiwabisobanukiwe. Yohana igice cya mbere 5, ariko abamwemeye yabaye uburenganzira ububasha bwo kuba abana b'Imana, abizera izina rye. Iryo ni ijambo ry'Imana, ubwo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni koko umwijima uri aho, ariko umucyo urasira ahacyuye umwijima. Kandi ku manywa ntidukenera umucyo, ariko igihe bwije hari umwijima rwose, none ukabona umucyo muzima biranezeza. Ni byiza cyane, bisaba kuba ibyo warabyiboneye mu bihugu bitaratera imbere, ahantu bakoresha umucyo udacanira kuri interrupteur. Umucyo hagati y'umwijima hari isano bifitanye n'ibyiringiro. Ubona ko hari ikintu cyahindutse, ibyiringiro biboheye ku mucyo. Bakundwa, Yesu Kristo umwami wacu niwe mucyo w'isi, kandi niwe umurikira abantu batari abavukiye muri iyi si gusa, ahubwo n'abagomba kuvukira mu bundi bwami bari muri iyi si vuko bwa kabiri. Nuko rero yatubashishije kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo, Abakolosayi 1:12. Ni ibintu bifatika byakozwe n'Imana, ntabwo ari ngo azabikora, ahubwo yamaze kubikora. Umurongo wa 13, niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda, umwana w'urukundo rwe. Umwijima aho naho nitwibeshye, umwijima ubamo ubugome cyangwa se ikintu kibi, kandi ubwo bugome nitwe yabuzanyeho. Hano no turabwirwa ngo yadukije ubutware bw'umwijima, yadukije imbaraga z'umwijima, kandi yadukuyemo, yaradukure dukuramo, araducungura atujyana mu bwami bw'umwana w'urukundo rwe, umwana we akunda. Mu by'ukuri ubwo nibwo bwami bw'Imana, kandi ubwami bw'Imana ntabwo buzanana n'ibintu by'inyuma, ahubwo butangirira imbere muri twe, kubera ko twashikujwe mu butware bw'umwijima, tugakurwa mu kutizera, mu kutumvira, mu kwigomeka ku Mana, tugakurwa mu bushake bwacu bwite, muri gahunda zacu bwite, mu byatubohaga byose, maze akaba ari nako noneho twajyanywe, twashyizwe mu bwami bw'umwana we akunda. Umwana we akunda.
Ainsi Dieu.
Nuko rero
les choses à moitié.
Imana ntikora ibintu igice. Ntabwo idushikuza ngo hanyuma itureke tunagana mu kirere, idukura mu bwami bw'umwijima, mu kutizera, mu gushidikanya, mu bintu byose bitava ku Mana, adukurayo hanyuma.
Et ensuite,
hanyuma,
il implanta l'un
agashinga kimwe n'ubwami bw'umwijima, ikindi n'ubwami bw'umwana w'urukundo rw'Imana. Mbese ibyo twabyumva dute? Ubwami bw'Imana ni ubwami bwashyiriweho, bwashyizweho kubw'urukundo adukunda, Imana idukunda. Rero kuko Imana yakunze cyane abari mu isi, nicyo gituma Imana ntawe ihata, ntawe ihata. Urukundo rw'Imana rurashaka kwigaragaza, rukagaragara imbere yacu. Umuntu uhatwa, utegekwa gukunda, abona ko bidashoboka. Urukundo rugomba guturuka cyangwa se kwiturwa, rugomba kuba ruturuka mu mutima. Imana nta muntu ihata, ariko urukundo rwayo ruraturengera twese, we nanjye. Uyu mugoroba ruratwereka ko wowe nanjye Imana yadukunze cyane, byatumye yihishura muri Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu. Yaje mu bwami, mu butware bw'umwijima, nta nubwo yatinye, agize ubwoba bwo kujya ikuzimu ngo akore amasuku atunganye, ngo aha ahegukane intsinzi avuye ku musaraba, ngo maze anakureyo bariyo.
Le chapitre 4 des Éphésiens.
Bari muri paradiso. Niyo mpamvu Paulo avuga mu rwandiko rw'Abefeso cyo cya kane ati wa wundi wazamutse ni nawe wamanutse, akabanza kumanuka ikuzimu. Maze byanditswe mu buryo buhebuje cyane.
Il a conduit la prison en captivité
et a
donné des dons aux hommes.
Yafashe mateka kubohwa byakubohaga kwa Satani, n'ibyo yaboshye, n'ibyo yafashe mateka. Nyuma y'intambara kabiri y'isi hariho imbohe hirya no hino, noneho abatsinze urugamba baje, abari baboshywe bose, imbohe zose zarabohowe. Bakundwa, turavuga iby'imbaraga zanesheje, zabonye intsinzi muri Yesu Kristo umwami wacu, kandi izo mbaraga zanesheje zikwiriye kugaragara. Yohana aratwandikira uburyo ibyo byabaye, aravuga ati kwizera niko ntsinzi yanesheje isi, Yohana wa mbere 5:4. Aravuga ngo izo mbaraga z'intsinzi ni ukwizera. Mbese tuba tumeze neza ryari? Ni igihe twizeye. Tuba tumeze nabi ryari? Igihe tutizeye. Aho niho turwara, aho niho igifu cyacu kiba kitameze neza, aho niho ibintu bitameze neza. Ariko iyo twizeye tubona ubwiza bw'Imana, kandi dufite impamvu zifatika zo kugirira Imana icyizere, impamvu zo kuyizera no kuyifatira ku jambo ryayo. Rero mu kibwirizwa cya none iki kintu tukigumane, ngo by'ukuri yaradukijije adukiza ubutware bw'umwijima, akadukuramo, akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Ibyo byabaye bikozwe n'Imana. By'ukuri ubwami bw'Imana buri hagati yacu, buri muri twe, buri hamwe natwe. Ikibazo ni ukumenya niba nk'umuntu ku giti cye ashobora guhamya ati, guhamyira ijambo ati, ni koko Mwami, nzi yuko ibyo byamba byanshyikiye, nzi n'uko byagenze, nzi n'igihe byabaye, narabibonye, wa nkuye mu bwami bw'umwijima nshyira unyinjiza mu bwami bw'Imana. Mfite ibitekerezo bishya, mfite ibyo nshaka, ibyifuzo bishya, inyungu nshya, byose nabihawe n'Imana, ubugingo bushya, byose nabihawe n'Imana. Duhabwa umwuka, bakundwa, niba muri twe hari umuntu utabasha utarabasha guhamya ibyo by'ukuri n'umutima wose, si ngombwa ko muzamura ikiganza, ariko ukundire umutima wawe uvuge, maze ubwire Imana ngo, Mwami ukiranuka, nzi yuko ibyo byose ari ukuri, byose byabereye i Gorogota. Mwami, waje muri iyi si mu butware bw'umwijima, kuko Satani ariwe mana w'iyi si, ndetse kiriya gihe yabwiye umwami wacu ati, nikubita hasi ukandamya, ndaguha ubwami bwose bw'isi. Satani, imana y'iyi si, umutware w'umwijima, umwami yinjiye mu bwami bwe, muri ubwo bwami bwe bw'uwo, azana umucyo we, acungura ubwoko bw'Imana, abakuramo. Uyu munsi byemere mu kwizera, maze uvuge uti, Mwami, ndizera yuko nanjye nakijijwe, nacunguwe, nashikujwe mu bwami bw'umwijima, hajyanwa mu bwami bw'Imana. Kandi ni ubwami bw'urukundo, ntabwo ari ubwami bw'urwango. Hano dufite ingingo nyamukuru y'ikibwirizwa n'ubutumwa bwiza. Urukundo rw'Imana rwagaragariye mu mucunguzi wacu kuri ba bandi bagomba gucungurwa, nirwo rwa rukundo rumwe rugomba kugaragazwa n'abacunguwe bose, buri umwe akarugaragariza mugenzi we, ndetse no kugaragariza Imana, hatabayemo itandukaniro rya ryo ryose. Ntabwo habaho urukundo rw'Imana rutandukanye uburyo bubiri cyangwa butatu, hariho urukundo rumwe gusa rw'Imana. Rwa rukundo rw'Imana rumwe rwatumye umucunguzi wacu ajya ku musaraba, ni narwo rukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu n'umwuka wera. Umucunguzi n'abacunguwe barajyanirana, kuko Imana yahoze iri muri Kristo yunga abari mu isi nayo ubwayo. Niko guhura kwacu n'Imana. Ruhande rw'Imana byose byararangiye, byose bikorwa n'urukundo. Rero no ku ruhande rwacu bikwiriye gukorwa n'urukundo. Niyo mpamvu ijambo rikoreshwa hano ngo adukiza ubutware bw'umwijima, akadukuramo, akatujyana mu bwami bw'urukundo bw'umwana we akunda, cyase bw'umwana w'urukundo. Ubwami bw'Imana rwashinzwe n'urukundo. Wowe nanjye tugomba kuba muri ubwo bwami bw'Imana, dukuwe mu butware bw'umwijima tugashyirwa mu mucyo w'Imana.
Cela s'est-il produit?
Ibyo
doit-il se produire ce soir?
Byarabaye cyangwa se bigomba kuba uyu mugoroba? Niba byaramaze kuba kubwa benshi, bishobora nanone kongera kuba kubwa bandi benshi. Igihe cyose bishobora kuba kongera kuba bushya, kongera kubaho bundi bushya mu gihe cy'ikibwirizwa. Tugomba kugeraho aho tutari kumva ibintu gusa, ahubwo tukanabyizera, tukanabibona mu buryo bufatika, tukanabyigaruraho tuvuga tuti, mwami uyu munsi wavuganye nanjye, ndetse hejuru y'ibyo uyu munsi nasobanukiwe ibyo ubuntu bwawe, uburyo utanga ubuntu bwawe. Uyu munsi nabyemeye mu kwizera. Uyu munsi wankuye mu butware bw'umwijima, bwo kutizera, bwo kwinangira, bwa gahunda zacu bwite, imigambi yacu bwite, ubushake bwacu bwite. Ibyo byose twari dufite, byose dushobora kuzana gutanga, ibyo byose nta kintu dufite cyo gutanga. Byose bituruka iwawe mwami. None mwami, reba umutima wanjye, reba ubuzima bwanjye, uko mbabaje kose niko nje imbere yawe. Wakuwe mu bwami bw'umwijima, ubutware bw'umwanzi, ninjizwa mu bwami bw'umwana we akunda. Ntabwo urukundo rw'Imana rwari mu mwana w'Imana gusa, ahubwo urwo rukundo rw'Imana rumwe ruri no mu bahungu n'abakobwa b'Imana bose. Kandi benshi ntashobora gusobanukirwa ijambo ryo mu rwandiko rw'aba Roma rivuga ngo utafite umwuka wa Kristo ntabwo ari uwe. Umwuka wa Kristo niwe ubikora, kandi ni nawe udutakisha ngo Abba Data. Niyo isano ryo kuba umwana twariherewe binyuriye muri Kristo. Bakundwa, iryo sano Imana Data twebwe abana bayo, nicyo cyatumye Umukiza wacu avuga muri Yohana 20 ati winkoraho kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data ari we so, njye ku mana yanjye ari wiyo mana yanyu. Ahubwo jya kuri bene Data ubabwire, mbese si ijambo ry'igiciro, ijambo ry'igiciro cyinshi, Yesu umwana w'imfura, natwe abana b'imfura, we umwana w'Imana, natwe abana b'Imana, twakuwe nawe mu bwami, mu butware bwa Satani, tugashyirwa n'Imana mu bwami bw'umwana we w'urukundo rwe. Ibyo birahebuje, birakomeye, ni ibintu bifatika by'Imana ku bwanjye. Izina ry'umwami rihembazwe. Bakundwa, ibyo tubishimire Imana, kandi ku bw'ibyo duhaguruke. Amen. Data wo mu ijuru, urondora imitima yose, kandi uradusuzuma ukamenya ibyo dutekereza. Ibyo twibwira, ibyo dutekereza nabyo biragaragara imbere yawe. Mwami ukiranuka, Mana ikiranuka, ntitwabasha kwifasha ubwacu. Nta muntu wabasha kwihagakiza, nta wakwicungura, nta wakwibohora. Mwami nicyo gituma tuje iwawe, kuko ibyo byose wamaze kubikora. Watanze agakiza, warabohoye, watanze agakiza, waduhamagaye mu mazina yacu bwite, turi abawe. Watubonye turambaraye mu maraso, twigaragura mu ivata ryacu, maraso yacu tubashe kwifasha. Maze hanyuma umena amaraso yawe yera y'igiciro, maze uza mu butware bw'umwijima, maze uducira kanzu, kubw'umusaraba uca inzira nshya kandi nzima kugira ngo umucyo urasire mu abari mu mwijima bose bakaba bizera ko wazanywe no kurimbura imirimo ya Satani ukubaka umurimo w'Imana. Nami turagushimiye, turaguhimbaje, ni wowe wakoze ibyo, izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe. Noneho duhe kwizera kuzima kugira ngo bigaragare mu bwoko bwawe ko turi hamwe nawe mu bwami bwawe, ko wowe natwe turi mu bwami bwawe hamwe nawe. Haleluya, ishimwe, icyubahiro no kuramwa bibe iby'izina ryawe ryera rya Yesu.
Glorieux nom de Jésus.
Izina rihebuje rya Yesu.
Croyez-vous tous que le Seigneur
l'a déjà fait? Mwese mwize ko umwami yamaze kubikora ku musaraba I Golgotha. Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Croyez-vous que
mbese mwizera ko Imana iba maso ku ijambo ryayo kugira ngo isohoze ibisohoze bihinduke ibintu bifatika mu itorero. Amen. Haleluya, icyubahiro n'ubwiza n'iby'Imana yacu. Ndetse n'uwa nyuma akorweho n'urukundo rw'Imana n'ubuntu bw'Imana. Haleluya, icyubahiro kibe cy'Imana. Mwami, igihe cyo kwizera gisohore, gisohore hamwe n'igihe cyo kugendererwamo n'Imana, n'igihe cyo gusohora kw'amasezerano yose hagati mu bwoko bwawe. Intsinzi yawe igaragare mu buryo bukwiriye kubw'icyubahiro n'ishimwe, izina ryawe rihebuje riruta amazina yose. Mu izina ry'umwami Yesu Kristo,
la victoire de Dieu.
Twemeye twakiye intsinzi y'Imana
pour notre vie de croyant.
Ni ibintu bifatika mu buzima bwacu bw'abizera uyu mugoroba hano, kandi tugushimiye ko ubigaragaza mu buryo bufatika. Haleluya,
haleluya,
amen,
haleluya,
haleluya.
Seigneur,
mwami,
nous te remercions.
Turagushimiye,
turaguhimbaje,
turaguhaye icyubahiro. Ikuzimu ntiyabashije kukuboha, Satani ntiyashoboye kukugumana, n'urupfu ntirwakujyanye ngo ubore. Mwami, watweretse inzira y'ubugingo, inzira y'agakiza n'ubuntu. Turagushimiye, ndabigushimiye, wadukuye mu butware bw'umwijima kugira ngo utwinjize mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'urukundo. Turabigushimiye kandi turabyemeye, turabyakiriye n'ibintu bifatika biturutse ku Mana.
Fidèle Seigneur,
mwami ukiranuka, utubabarire
que nous serons avec toi.
Ku rugero dushobora kwizera
plutôt que
ko tuzabana nawe mu birori by'ubukwe
maintenant parmi ton peuple comme le ressuscité.
Aho kugira ngo twizere ko uyu munsi wakwigaragaza mu bawe mwazutse.
Mwami,
kwizera guke kwacu turakwemera, turakubona, turakubona kandi turakubona dukomeze mu kwizera twongerere kwizera wihishure hagati y'ubwoko bwawe kubw'icyubahiro no guhimbazwa k'ubuntu bwawe nk'inyiturano y'imibabaro wababajwe umwana w'inama w'Imana turagushimiye kandi turakuramya haleluya haleluya
louange et honneur gloire
amashimwe icyubahiro ubwiza no kuramwa haleluya icyubahiro kibikimana icyubahiro kibikimana